Nā sāi sa ia leo leo ala mālo tele le AFP ma leo leo New South Wales se ali ia se fulma le valuta usanga le matua le pitanu o Macquarie Fields i sini. O ana leila na mōlia i le ali o Tamin Gaja i le taupule ino se osofa inga te rarisi. Na faalia le sui komisino leo leo le AFP, Neil Gaugan, o le isi mōlianga o le taumafai lea o ia e ulu fafoatu ma le atunu u ma le faamoemoe e awai i se faala putuputonga te rarisi.
We'll be alleging that he attended at Sydney Airport in February, attempted to leave the country. His passport had been cancelled, and therefore he was prevented from leaving, and therefore there's sufficient evidence in our view to charge him with that offence also.
I se whamatalanga leo leo na tau mawhaile nei ali e sa ili se a upenga o se whana, ma e yeiro la tau masalonga na fua fua na te osofa ia se nofuanga epi o se ofisa o leo leo. Na saanoa Catherine Byrne, le sui komisino leo leo New South Wales, na lato ilo aina ia le ali o Tamin Gaja, ma na faya lato leo leonga, o le saisaya o ia, o se awale tao fi ailo na whaataunu wina lo na whaamoemoe, i le faya o se osofa inga terorisi. Catherine Byrne.
Instead of waiting until we are completely satisfied that we have enough evidence before the court, we might take another strategy, which is a disruption strategy. So we are fortunate to have legislation and laws that enable us to do that, because the charge is preparing for and planning to do an act. We don't have to wait until the act is undertaken. And the disruption is to make sure that that act isn't undertaken, because we've got to make sure community safety is right.
Le sui komisina leo leo New South Wales, Catherine Byrne. O le faa i vaile nei ona taofia leo leo ma mōlie ni tangata i le taupule ino so fa inga terorisi po o le taumafai e ulu fafo ma le atunu u e awai. I se faa la potopotonga terorisi ta luona amataina i faa mamalu tū la fono nei. Ale malo tele i pui puinga mai whinga terorisi i le masino se tema o le tausanga i lua a fese funu malwha. Na sa unoa le loi e sili o le malo tele, George Brandis, o le whaio o le saisaia ma mōlia o i lato nei, ele ngata i leli i la sona nafine nei sini, i a wha pere to alima lea o le atu tūla i le wha masino ngai Melbourne i lia soa tai au, o se mōli mau ma se wha ailonga lea o le taua o tūla fonfou o le malo.
The fact that on 9 occasions now, since September 2014, they have successfully intervened to prevent imminent terrorist strikes, imminent and lethal terrorist strikes on the Australian mainland, is the clearest proof of the immediacy and seriousness of this problem. But the fact that there have been 9 successful interventions, in all cases assisted by intelligence and security, should also give the Australian people confidence that our agencies have the resources, the capabilities, supported by the strong laws this government has passed to keep Australians safe.
Le Lawyer Silio Lamalo Tele, George Brandis.